Barua yenu kalamu sina ningejibu, nimepokea barua yenu kalamu.